nortotoɓe hewɓe anditi jarti wiide cogguji ɗi ɓuttike nokkuji kewɗi banggo ñamo e dono ngaldura nde kala jeddiɓe kabar muɗum durno guytete to laamu tum
sukoro ɗoni boralila amwasrogelal
coggu sukoro ɓuttike jarti numéro jogaji ɗi laamu koɓe holliti na wawi noddede sato heɓatako sabumi wonɗo jimi sukoro o coggu mum heewi mi hurni noddude numéroji tati foof ƴaɓɓaki nden noon a hani gattana on nokku hakkillo sona ɗum kayit ala foof wala ɗiɗo wattuji to luumo yirma jo oɗo commerçant o na sotta sikkoro iwowo caggal leydi omo taɓi coggu mo laamu o holliti ɗum foof e tawede mo heɓa hen tono ka holliti wiide ndemam kay fa hande nattiɗi tayru jara sikkoro mo caggal leydi ndi min jeeyata yo temedere e nogay kilo goto min galamo mali o wakkati joni min codan cakuru 50 kilo o uña joyi e temedde joyi min jeeyan ɗum uña joyi e temedde jeego banggal ndemam sifaji tati goodi bidon iwo code war uñaji nayyi e temedde tati mali uñaji tati e temedde nayyi e tata bo wonto uñaji nayyi e temedde ɗiɗi
wonani kema fla
madou silla kanko o jeeyowo to luumo bukaso mbugu holti wiide sukoro meɗen majjuɗo noon nden joni na yiiya ley luumoji ɗi fayso coggu o na teddina hono holti laamu o nartotoɓe hewɓe kay sikoro iwo caggal ɓurata yidde ɗo kay cogguji ɗi mbaylitaki sanne sowona sikoro ɗumne yo hon ɗum wowirni sato gabban sato jippoto wattu waɗi gabbi noon sanne ka wakkat jono ɓuytike sukoro ñakata fe ley luumoji ɗi ɗiɗo wattuji ka noon ko ɓuuri hewde sikoro mo caggal leydi o malikoɓe ɓuuri yidde yallah taƴuradi teddingol cogguji holitaɗi ɗi yimɓele gollirde DGCC ñande foof nanata ley luumoji ngallude nde haygude ɗum woni ko holliti hoorejo gollirde jaagu bamako o ɓeydi wiide ɗum kala jeddiɓe sariya muɗum nokku mumen uddete ɗon e ɗon micitin wiide fedde humaninde tongugol cogguji holti wiide nebam e kañe maaro ɗum coggoji muɗum ɓuytoto fay ɓoyata